Downloadani ndikumvera nyimbo za baba.
Amwinekezwa nyimbo ni Deosa. Waimba na neo mpondolo. A Deosa makata njito kuika moneo. Lekani ndo usire kwatu ma point ya watu.
Aha. Na neo ambuya. Miss Daddy.
Watu wako kuno wachinja. Besa ya. Bavu mokupa ira pamowa. Bavu mopaya muntu pachuma. Chinata chikondi unasia. Ali ese aendela zake. Kelo wa mavipanga oli. Upisa milamu mapepero. Koma mumiti mazao. Ni vashonongo. Vojitika vao kumbali. Ni vashonongo. Kuli Sodoma kuno. Kumbaru Sodoma kuno. Kundu Sodoma kuno. Kamwewe Sodoma kuno.
Iwe Mesaya. Where are you?
Charo chako ni Sodoma.
Messiah, where are you?
Amaba Jericho.
Kuna charo cha onongeka, iwe where are you?
Charo chako ni Sodoma.
Kuna ziko ya onongeka, ushe where are you?
Amaba Jericho.
Baju wako wa onongeka, kuna. Where are you? Kwela uone Messiah.
Ziko manje ni Sodoma kumbula,
kuna yo. Zunga kondwele Messiah.
Baju wako wa onongeka, kuna.
Where are you?
Amu ya Yesu ziko PFI kalomba. Nipamene pala pumetuja kutiai. Pasodomu na Gomora. Vama siku yosiriza ndiye mushitika masikuwano. Dawa na kazi masikuwano. Kukana osivari miyai. Osivari ya kufomela aliese. Kulie kutari mshikuwa ati oloyaya na boyfriendi. Dawa loka endedwe kama masikuwano mweo. Nidalatala manganyu manganyu. Wapya mtima ni rondole. Owe utia kucharichi. Koma mitima zao zilikutari na mwe.
Iwe Messiah, where are you?
Chano chako ni Sodoma.
Messiah, where are you?
Amaba Jericho.
Kuna chano cha onongeka, iwe where are you?
Chano chako ni Sodoma.
Kuna ziko ya onongeka, ushe where are you?
Amaba Jericho.
Baju wako wa onongeka, kuna.
Where are you?
Kwela uone Messiah.
Ziko manje ni Sodoma kumbula,
kuna yu.
Zunga kondwele Messiah.
Baju wako wa onongeka, kuna.
Where are you?
Messiah.
Ambuye welani pano pasiko. Chino chalo ambuye mutichite tiriti. Ndachua nikilini puino kutambuye mwonunga Sodoma na Gomora. Wanjueze kupuino mwala Sodoma na Gomora. Nichisiko ya pansi engalati ani ikansi mweo. Ambuye kurulunuosa kondwela matimo yochitika pano pasiko la pansi. Vindu vakucheche wanjuala wila kutifiripoli. Kumagwa satana ndiyofuwa na kutindia fuchitika. Eto la Bible no ika kuwaya. Nuto la Facebook no ika pasokolo.
Iwe Messiah,
ule kuwa.
Where are you?
Chano chako ni Sodoma.
Messiah, where are you?
Amaba Jericho.
Kuna chano cha onongeka, iwe where are you?
Chano chako ni Sodoma.
Kuna ziko ya onongeka, ushe where are you?
Amaba Jericho.
Baju wako wa onongeka, kuna.
Where are you?
Kwela uone Messiah.
Ziko manje ni Sodoma kumbula,
kuna yu. Zunga kondwele Messiah.
Baju wako wa onongeka, kuna.
Where are you?
Ziko manje ni Sodoma kumbula,
kuna yu. Zunga kondwele Messiah.
Ukufa puino ngeto tamba vindu vatiala tiala pa Facebook. Ambuye mulikuni. Mujifafanize chalo mlengiko wandwe akina nyoani. Chifukwa seo takangi wale chino chalo. Kuchechi tufuna lini kuya. Watuza kuya manaji kilapu. Adeosa fakani chitindo.
High Levels Music.
Najala jangine faka we Deosa. Nwe wapanga piti masuka.
Is Deosa Marvin on the beat?
Masuka we masuka masuka masuka.
Tuko bifondo. Kache. Laison Didi.
Managers.
Walisha hii. Ay ay.
Dani, tukumvera nyimbo za mwamba pa malawiwanga.com.